AMG. Here our fans jam at a camp, that's our crew. Tracky and the wise alongside Yakabeko music.
Wana tamalaki kwa flow za kamasi, wana piga mawashi na chapa tu mapanchi, wao mabinti special. Nina wala benda vilaza kwa is commercial, na wa drive kama car japo anangata vidole, wana washa mishuma kwa visa ticket giza, hakuna cha miujiza na kill fake bigger, hawabaki maswiti wano hit kwa kupiga, hakuna cha binti na duna pepo bahaba. Ukileta beef hizi ni chata za sime, mini mangi mosi nilechinja paka mitume, delay na chapa wanangata paka ume, hakuna kunata na sukuma paka dume, babe la manyapala nebaka paka polisi, hii njiri ya kuzimu huita mbiki na ibilisi, ni mzuko lofukuka uliokupa toka kale, yeni stories za mazombi. Jogo la shamba linawika mijini jini kwa ngoma moja, stanza makini kini. Jogo la shamba, jogo la shamba, sema jogo la shamba, jogo la shamba, jogo la shamba linawika mijini jini kwa ngoma moja, stanza makini kini. Jogo la shamba, jogo la shamba, sema jogo la shamba, jogo la shamba.
You know me, I'm a man peacemaker. Yes, na believe kwamba God ndiye creator. Fendi Cave unujiwa Terminator. Peace and love kwa machizo saka ankla. Biderema ira mark nipo straight. Bustako za kingema na zigonga nipo quarter. Strang kwenye vina varianti na baba T. Yeah, tumepima, we need the utility. Wananita venture na presume kuwa sana. From paka pancha ni mdundo kwa ngura. Don't flop me, nige bow track. I wish to be free, hakuna haki kwenye jela. King Mo King kwenye game la hip hop. Yes, my dream ni ku no give up. I hustle na hustle kwenye life daily. Awa huru like is iso itikati resonate. You're supposed to be strong when you wanna be a rich. Successful coming when you a struggle. Not a wonderful then you are being idle. Are you fool? Jitambue uwe gado.
Jogo la shamba linawika mijini jini kwa ngoma moja, stanza makini kini. Jogo la shamba, jogo la shamba, sema jogo la shamba, jogo la shamba. Jogo la shamba linawika mijini jini kwa ngoma moja, stanza makini kini. Jogo la shamba, jogo la shamba, sema jogo la shamba, jogo la shamba.
Hey boy, don't be snob, life need to be smart. Elf, titty full smoke, titty dirty be snack. Some boys so soft, but for me, full zest. Cause mother you were seen in front of God. For name of bloody, we bliss without a bed. Remember Jesus, he said we can live for bloody. Life need to modify, if you get it, just enjoy. Be stable, don't follow, think about tomorrow. Just fight to be fed, morning up tonight. Don't have faith to die, if you wanna to be high. Hey nigga, if you are really boy, just find pay. Just call me for wherever, if you need me boy. If you wanna to enjoy, I know you know. But I want to know, more words anyway you know. Stitch children, give they a portion. Cause they need human basic need. Shatter cause they send the food, that mess is a mood. This is not a good for ourself and for God. Life, ha, for ourself and for God.
Jogo la shamba linawika mijini jini kwa ngoma moja, stanza makini kini. Jogo la shamba, jogo la shamba, sema jogo la shamba, jogo la shamba. Jogo la shamba linawika mijini jini kwa ngoma moja, stanza makini kini. Jogo la shamba, jogo la shamba, sema jogo la shamba, jogo la shamba.
Jo Mara Kempu, John KMC, make sure, Big Fat Danger. Step kwa step, watatubu.